Pagato tandwe olusha no maitali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Kete na edwa ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Kete na edwa ungiphatha kahle Oh Njalo so mina ngcinga ngayo ethando lwami angisakhona ukulala Imizwa yami yonifunga wena Amangalala ngingakubona ngayo Uyazi ngono yami vele ithi ngiduke nezwe Thatha imthwalo yami mina ngibheke ku Ngicalwa ngalo ngimuva nawe da Mina ngithanda wena Ungazovuka sengiyasangana Nginokuvuka kuseni Oh darling ngibhale ngawe Mina ngithanda wena Ungazovuka sengiyasangana Nginokuvuka kuseni Oh darling ngibhale ngawe Uyazi ngikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Awungikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha noma idali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha noma idali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha noma idali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha noma idali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Vuma ngiwenze owami Vuma sengiyasangana Vuma ngiwenze owami Sangana, nginokuvuka kuseni Oh darling ngibhale ngawe Uyazi ngikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Awungikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha noma idali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha noma idali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha noma idali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha noma idali Nkete na yedwa ungiphatha kahle